ate abavubuka ba Uganda abavudde ne basabibwa nate okubanga betanira emirembe obwenkanya kwosa n'okubanga beenyigira mu kalulu ak'omwaka 2026 baleme nate kubanga bakola effujjo lino nno olute linaaviirako nate okutabangula emirembe gy'eggwanga Uganda era ng'okusaba kuno kukoleddwa ebitongole ebyennakyewe birwanirira eddembe ly'ebyokulonda era nga omukolo guno gwategekeddwa aba Open Space Center wansi w'omulamwa oguvuze nti Youth Centered Peaceful Democratic Engagement in 2026 Generations ekivunula nti singa abavubuka beetaba mu kulonda okw'emirembe era okw'amazima mu mwaka 2026 era nga abamu ku babadde abogezi abakulu kwe kubadde Professor Ahmed Haji onono nga ye ssenkulu owa Police and Strategic Studies onono ye asomoza abavubuka nate okubanga betanira nnyo amawulire amatuufu era nga baleme kukozesa mikutu mugatta abantu mu ngeri ate esaasaanya amawulire ag'obulimba era ng'agamba nti kino singa tebakyakikole baakusigala nga nate obaolyawo bakola ebitasaanidde wakati w'okubanga bamala gagoberera ebyo bye bawulidde wakati w'okubanga nate tebamaze kubyetegereza Charity ahimbisibwe okuva mu Electoral Laws Institute onono ye ayambalidde akakiiko ak'ebyokulonda kagamba nti ate nako tekagoberedde mateeka ke gaateekawo wakati w'okuba nti ate kajjaba abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu lwokaano wakati w'okutegeeza nti ebiwandiiko byabwe oba ebyobuyigirize si byebyo nate ebisaanidde era ng'agamba nti akakiiko ak'ebyokulonda